Ministry ey'ebyobulamu esazeewo okulondebwa amalwaliro 10 mu disitulikiti ya Kisoko gakozesa okwanaganya enkola zonna ez'ekisaalaggumba nga gaba ekyokulabirako eri amalala. Amalwaliro gano kuliko Kisoko Health Center 4, Kajjansi Health Center 4, Kasangati Health Center 4, Namayumba Health Center 4, St Joseph Hospital wa Kisoko, Watuba Health Center 3, Kyengera Health Center 3, Kakiri Health Center 3, Nsanji Health Center 3 ne Mende Health Center 3. Ekibinja ky'abasawo abakugu mu nteekateeka y'ekizaalaggumba okuva mu kitongole nga bakulembeddwa Asiimwe Precious bagamba nti enteekateeka zino malwaliro gye ziri naye abantu tebafuddeeyo kuzikozesa.
Naye kati tukomyewo nga tutandika feeza endala okusupportinga Wakiso District okulaba ng'ekola bulungi mu family planning. Kati tugenda kubayamba kulaba abazaalisa baffe abasawo baffe mu ddwaliro balina skills ennungi ezisobola okugaba family planning ku bakyala baffe n'abasajja abazeetaaze. Ekyokubiri bwe nga balina skills ezigaba family planning balina ebikozesebwa okuzigaba, balina registers, balina eddagala, balina ebintu ebirala bye bakozesa. Kati ekyokusatu bwe nga bagabye family planning twagala kulaba bawandiika bulungi, kisobola okuvaayo bulungi nti no bano be bantu be tukozeeko ate data wuno. Kati ekyokusatu so twagala bayambako okulaba nti bye bawandiika ne bye ba reportinga mu Ministry of Health biba bikwatagana.